real shit, nigga. Dear Lord, the only thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah. I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Nazijua haso kula na kulala manyanyaso funga shuruti kijijini besi nasomia kinipenda Mungu inatosha wengine atakusevu kwenye shida utamdhani rafiki wa faida kumbe moyoni anakuchukulia barida siku kifanikiwa zinaanza shida yes now I'm going to another level sitatumia ndumba wala nguvu za devil simhitaji Mwijaku hechi na baba level mi akinipenda Mungu inatosha yes mi napenda marafiki wale wanaokwepo wakati wa ziki sio wanaokuja kila sikitiki sipendi unafiki akinipenda Mungu inatosha no 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 Unanipangia cha kuposti, misi kufollow Shoboza kozi na kukosi, wina ni follow Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha Ukiniona kutwa nifondani Sina tatizo na majirani Ila sitakiwa nijue kiundani Akini penda Mungu inatosha Yeah, I swear to my dead body Simami ni rafiki, ananilipia kodi Pigina na furai, nikumpigia hodi Akini penda Mungu inatosha Yes, minapenda marafiki Wale wanaokwepo wakati wa ziki Sio wanaokuja deal zikitiki Sipendi unafiki Akinipenda Mungu inatosha No, no, no
Akinipenda mimi